Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alkamisar ɗiɗi lewru décembre jeena yamde jaɓɓirima Silima e sappo e ɗiɗi nder maison de la presse Bamako en jettinono ɗo kabaruji ɗi yumor woy galo. Ɗiɗi lewru décembre ñalawma keƴƴanaɗo sakkade maccuɗa ko le adunaru ndu fo ɗum jambinama le oɗo nokku micciteɗe wi le raison kay o ɗiɗo golleji ana gondi e ɓurtan sembe fa hande ɗum yara caggal. Musenaɓe jangguinoɓe wonɓe le gallure Bamako nde ɓe mbi lewru novembre ndu fa hande ɗum naata e jibaji mabɓe kamɓe du ɓe puɗɗi murtere mabɓe ila aljumari ƴaɓɓinode nde on ɗo wattu fo golloɓe le suudu hôpital Gabriel Touré dano gonde wadde guidali muɗum wiide gaɗan murtere le sappo tati lewru décembre wororu ndu. Min jiltini micro jamin ɗi min jottiki faali laamu kati wattu jono ko heewi remoɓe wonɓe tonɓe fana gondi hollude mettiji muɗum ɓe mbi guese mabɓe ɗana gondi nangguerle ɗeɗo nokkule ɗi won sembe kabaruji ɗi min joguiniɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ko nayri banggal maccuɗa ko ɗum yara e caggal feeli laamu kay o noon holitira wiide wakkati fuu ɓe mbiyat ton maccuɓe so ɓami fa cali kono kabaru maccuɗa ko nanguede piye kaɓɓe geƴƴe si kulleji ɗi fuu du golle le ɗeɗo nokkule. Kanko ministre kominiɗo kabaru sariyaji le leydi meɗen ndi o wihi procureur en wonɓe le nokkule ɗe fuu tinno gaɗa koñjali dow hen kala neɗɗo fuu golluɗiɗo golleji naɓe yesso sariya noon mo holitir wiide micciteno wiide ñalawma hande woni ñalawma sakkade kabaru maccuɗa ko le adunaru ndu fuu fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
Ministre kominiɗo sariyaji dabareji ɓamama dow kabaru muɗum. Mamadou Kassogué holiti ley lettre wonnude e yilade wiide yamirode hokkama procureur généraux en woliti wiide dabareji fuu ɓamama yalla o golle an haaɓe. Mamadou Kassogué:
soni walani sariya ɗi mbate fa wooɗa mene nokkuji amen ne joɗɗo laamu o ɓe woni guite amen e noppi amen. Sariyaji ɗi ana hani batede yalla ɓe yimɓeji ko golli ɗi golleji bonɗi ko dogatade maccuɗa ko ana heeɓa tonge.
Baale kominiɗo haɓuɗo e maccuɗa ku jetti nde dabare ministére humunde sariyaji ɓaminde e kollitivide wonko wondi e yaade yesso ley o wattu ley nokkuje ɗe. Lassine Konaté keƴaɗo haala walde Gambana:
mais woni dosiŋaji ga ko dogata ɗo yimɓeji waɗɓe yogaɓe maccuɓe le leydi meɗen ɓe yimɓe liwama ittale gelle mumen ɓe natigi hoɓɓe le leydi meɓɓe. Ko mini famtinan hannen sono walan immadraji mawɗi waɗe yalla yimɓe yoɓe torraji bonɗi dow ɓe yimɓe ɓeɓe miliyo maccuɓe heeɓa tonge.
To Ousoubi Diandianto ley cercle Bafoula Bé ɗo ɗum wondi waɗe descende le wattu cakitiɗo o kanankoɓe o nokku kollitivide dabareji fuu ɓamama yalla o golle ana haaɓe ley o nokku. Bemba Tunkara jokko kumandaw Ousoubi Diandian:
geddi wakkati ne ministre Kassogué holliti programme e laamu kay fuu ley talkuru gonnu so walani o maccuka ko haaɓe adan nde ñalane wara fa hannden deeƴal ke heɓama saabu dina homo fuu huuli e hannden immadraji waɗa ɗi walde amen menen ɗon hannden mais heɓa men hollita walla ba amen hakkilleji mawɗi ba o maccuka ko haɓirte.
Miccintinde wiide le lewru octobre ƴaɓɓino ndu ko ɓuri himɓe capanɗe tato e jeɗɗo woni wullitaɓe sariya to Bafoula Bé to. Ɗum waɗi caggal ko memodirgol waɗi hakkunde jaɓɓinimɓe e saliniɓe maccuɗaku ko waɗi noga e jeena lewru septembre ƴaɓɓino ndu surubire le cercle Bafoula Bé.
Fedde nde ɗum nder CNT as wonde le leydi meɗen ndi holitiɗe weltikile oɗo golle sanne ko suudu ministre humnude kabar sariya le leydi ndi wondi ɓamde ñalawma hannde o. Ɗum e tawde fuu ndeɗo fedde wihi jamare nde haalde tafen ɗum ɓuri hasintinede wattu jooni o. Keɗɗen mo kanko noddirteɗo Aguibou Boiré o komo sifirdo hen to faccitan o sitansiɗi ɓe:
ko hawre en ga hannen yo hollutunde laamunkoɓe wi ministre yi hannde programme ɓeɗe hani wadde immadraji ɓe gollida e charte leydi meɗen wi andeteɗo code pénal malien o yalla deƴere ana heeɓa le nokku o. Caggal muɗum jama ko heewi famintinama do maccuɗa ko haala muɗum gaɗɗo e tawete fo hannen laamu ana wonde wadde immadraji yalla tonga neɗɗo foof tawaɗo yowde ɗi torraji bonɗi ɗo bane adama wi saabe joom yo maccuɗo. Caggal ne lettre ministre on hollitane wartana hannde nokkuon ɓuuɓi seeɗan saabu de jama fuɗɗi hen famde kabaɗo no wodiri.
Ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓdir dow bme amen andi ɗe kañe dow page Facebook et compte Twitter studio tamani. Jangguinoɓe wonɓe le gallure Bamako nde ɓe puɗɗi murtere mabɓe ila aljumari ƴaɓɓinon nde ɓe mbihi lewru mabɓe novembre ndu ɗum ko naata e jibaji mabɓe tafen soɓe joɓaka duɓe fititako le kalasiji ɗi fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
Alalbare gagnan musel en wonɓe dow inde mairingaji jangguinayno hono ɓe esika ɗo Bamako ɗo. Sukaɓe lekkoɗo musele muɓɓe darnuno golle keɓa jangude ka heddiɓe jangui. Goto e mabɓe holliti metti muɗum e ngol darnugol golle:
fe kee musele amen jangguino physique o kañum jaaɓe warda jangguino amen grève o amen ko ittinigue sanne ɗum.
fedde musel en janginoɓe jande hakkundere wonɓe dow inde mairiŋaji mbajinbini dokke joddiji mumɓe lewru novembre ƴaɓɓino ndu. Mamadou Soumaré kañum wona juɓɓinowo golleji o syndicat musil en wonɓe Bamako ɗo.
Eyyi
wakkati hokkaɓe on yalla juɓɓiɗo amen heeɓa waɗe on ɗum ana han timmude lewru ɗo balɗe muɗum 2025 de fa hannden chekki fuu yo parle bangi amen ni ko hollititas joɓiɗo amen waɗama. Ɗum saabi hannde somi darni golle, soni wala mi heeɓi joɓiɗo amen fe da muɗum mi jangginta mi darni golle kay mi yeehi e mursere ɗum wala gotunde mi darni golle to hono fandata amen joɓede.
Mamadou Soumaré micintini wiide joddi mabɓe ana hani yoɓede ta ɗi fuu 2025 lewru.
Hollitinide ko nayiri bangal fa hannden kabaruji fina tawa kañe attabiyaji e kabaruji dinaji ɓe mbihi iɗum haɗa hono rewɓele ɓe yahde yeeso e cuuɗi akkolli kañe le gollirɗe muɗen noon ɓe kollitiri wiide ɗo jannde dow dowwure dogotoroya ko jangintelle leydi meɗen ndi ɓe gaɗi toon botu balɗe tati faaɓe ƴeelo hono ɓe kaani fewtirde ɗiɗo golleji oɗo botu fuɗɗi to ille capantati lewru novembre ɗo fa keɓen famtare fa nde keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
Le galleji fa yettade cuuɗi l'école et service ji rewɓe tiɗɗallaji kewɗi kawra ta kaɗoji ɗum ɓen wadde ko mbawi e wi Adama Michel Melissa gote kuncinimɓe hoore o batu ngal kawrital waɗan fa ɓiɓɓe rewɓe lanndido fa gas e battene mumɓen.
Mi waɗi ngal kawrital famontina jama o wi badde rewɓe ana jogui tordage ko heewi le o wakkati dow laabi golleji saabu dina sa ƴeewi ko heewi muɗum badde rewɓe pay wonko heedine hoore mum e caggal ɓeeɗo hani haɗede ɗi haqqilleji bonɗi. Ɗum saabi hannen somi waɗi o kawrital yalla badde rewɓe ana faama kamɓe ndeɓe ana handi e gollal tawaga fuu
fayi e tawede tiɗɗallaji go ɗati goɗɗi go ɗiɓe mbawi jukkude mbawɗi biltude ɓe. Ɗum saabide docteur Mariga Fatoumata Koulibaly inniraɗo nde yambere ana darta e rewɓe kolo koye muɓen kaɓo fa gaɗa ko jiiɗi
dameɗe fo uddintinama hannen hokka badde rewɓe ɓe nokkuɗe fo e damuɗum ɓeɗa hani famde wi golliɗe fo fotunɓe ɓeɗa hani koolade hoore mabɓe du natade debbo ɗo hollintinta wi wala ko wawɗa wadde.
Ko ɓe kaali haala muɗum goɗɗum ley o batu yo heddade e dewgal muɗum kañe e gollude yogaɓe hawruɓe hen e hakkille muɓen rewɓe ana kani daranade fa kaltidal waɗa hakkude muɓen e worɓe muɓen tinnode fa gas e gollude.
Fa ɗokkati ɗo ɓe kollitiide ko nayiri bangal wattu jonol leydi tiɗɗallaji mawɗi ɓe gondi e matude toon kamɓe ndemoɓe wonɓe toon ɓe ɓe mbi wakkati fur hono yimɓele joyen jewlel ɓe kañen gar toon so tetaɓe nokkolle mabɓe wala fof koɓe mbawi halde dow. Ousmane Niali Bouli.
Remoɓe hewɓe ceede ke wiide ana tete nokkuji muɓen weeli e metti muɓen fuu e kollitiiɗe wakkati fuu mairie kañe kanankoɓe woɓɓe ana teeɗo ɓe leydi mabɓe tawe welaɓe.
Aɗa yi andi gelle amen ɗe terengaji an toon ɗi wala talki lobbi ga lamu pe ana andi ɗum tilo munna guite mum kasin wara sooda soni haala kam yettiki kiite on laamu goto kasin wonko warta yoɓa kalsi yalla an heeɓa gonga ɗum neɗɗo ma wala boɓɗe yettiraka sonnan leydi muɗum tile pati wara mursa ɗum soni ɓe tetima leydi ma ɓe cottiri goɗɗo ɗuke fewi maaya ana ɓuuri wuura.
Ɓe remoɓe koɓe tette leydi mabɓe ɗum ana torra ɓe sanne. Remoɓe yogaɓe kolliti wiide sahaɓe muɗum cakitiraki e jaagu kañe e golleji goɗɗi mbawɗi wadde fa keeɓa hen seeɗa ko bonna koreji muɓɓen.
Minen yemin tetu ladde gelle goɗɗe kasin yalla mi heeɓa min lema mi wuurade muɗum toon du so a yehi kasin soni wala itta musa seeɗa kanakata leydi soni ɓeɓe soodi nokkuji amen ɗe futumen lemata kasi somi wala min yahami wuƴƴo leydi gonni bangi men lema somi won bawɗe no hannen ɗum fo acca nokkuji amen ɗe.
Kanankoɓe hewɓe cercle kadi kollitiwiɗe ɗi haalaji yo peneji e wi Kasim Koulibaly maire commune rural Diago ɓe kaaloɓe haalaji tan yalla ɓe keeɓa kaalisi.
Woni yogaɓe ko suutta caggan maire amen ɓe hanata gonga ɓama Diago yaha fa jelli entretien dabane maire fuu wala toon wattuɗo koyɗe muɗum e yurko yurka ko sondugon terengaji leɗɗe nokkuji ga yogaɓe ana sonɗon laddeji mumen tilo kasin haala wiɗum battan mairen ɓe wi sabde neso ɓe sonne ɗum mairen ɓe waran teeɗe ɓe leydi mumen tilo sotta ɗum koɓe haalata on kañ e gonga ana woɗɗide sanne kamɓe pen ko cottere ladde mumen e ɓe wiyaɗum battan mairen ɓe.
Maire o ana darta e remoɓe darta famuta fon fadde muɓen sottude leydi muɓen kollide ko gaɗaɗo fuu ko walda e saria.
Ɗiɗo kabaruji jaranto coronavirus to hollitinide keñe yimɓele capanɗe jeegom e jeegom ñaw o jeyi muɗum yimɓele sappo e nayo gon santanaɓe nayon kañe keddile hen noon ana hollitide heɓe ñaw o leleydi meɗen ndi yimɓele uynaye sappo e jeɗɗom e temeɗe joyo santanaɓe yimɓele uynaye sappo e jeyom e temedere e capanɗe jeɗɗom e joyo heddiɓe leyɓe yimɓele temeɗe jeegom e sappo. Jaren kabaruji meɗen to coronavirus.
Sakiraɓe on jotama onon e jaam bisinoma ɗon e yewtere meɗen acti covid hande yo dow lamdi e jaabuji tama neɗɗo ne wawi ɓornade kadile jogiɓe ñaw covid 19 on ɗum en bandu en woni ko jamare nde lamdi dogotore en nden no keɗɗan jaabuji dunke en cellal bongal muɗum.
Allo docteur, soni a waɗi pikkir ñaw coronavirus o soni wanata torra do gora ko neɗɗona wala fo ko mi wawi haalde e o lamdi le wakkati o sabdina fa hannden i madras ana wondi e waɗede nde paale adna ɗo fuu ƴewtunde ma fikiri moƴƴinirte kaynon hani waɗirede ɗi golleji ana wawi yaade fa duuɓi joyyi yaade duuɓi jeegon so heɓama entita torraji ko ɗum wawi waddude ɓingil adama honono ñaw o ndu wawi hewtirde jaam o fo e honono ñaw o wawi sorrede fa hannden nde docteureji amen mawɗe ɗe kayde laboratoire amen nde paale adna ɗo fuu ana wondi wadde imadras an ƴewta pikkirina wondire fa hannden
allo docteur doyru kañ ko kine neɗɗo yaltinta ñilɓe ana holla wiide ñaw covid-19 o way mana yaltugol ñilɓe ana wawi jatirede hono ñaw goɗɗo ga wakkati mon goni o so yaltugol ñilɓe tawti jonte e ma yaada suudu dogotoro ƴewto e woni ko moƴƴi wona illugol fuu hollititta wiide ñaw covid-19 o way ma so wulaali calli tampere tawti illugol ngol aɗa hani yaade ƴewtoyaade hoore maɗa so tawi ñaw covid-19 o wala e ma
bonjour professeur
jawal docteur ni dati neddo mo nyaw covid-19 woy mum so tuttido ma dum ana wawi latat sababu wayti de nyaw covid-19 woy man gonga ɗum wona hakkunde ɗati mbawɗo waytidde neɗɗo ñaw o jaati ɗojjugol na tuttude ɗum saabi so wiya joppa métre goto hakkunde ma e neɗɗo mo kaldata so neɗɗo hartike nokku fay so o iwi ɗo so neɗɗo goɗɗo wari to hartito jomuɗo ana wawi heɓude ñaw
tama ɓurnude sayaji neɗɗo mo ñaw covid-19 woni muɗum yufarati
aɗa wawi ɓornade jaatu kaddule neɗɗo mo ñaw covid-19 nangui gotel ko kanɗa wadde ni woni lodde ɗum fa laaɓa
ɗum timminta hannde kabaruji meɗen na dow covid-19 on jarama heɗade yewtereji jotamani lotirde juuɗe muɗum saatu foof sabunde na wawi renude neɗɗo banggal oɗo ñaw coronavirus
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sigirab ƴellouɗinen les raison ngaji ɗi en puɗɗiran ɗo sigiɗo kono ayri banggal waydindi enaguli nokku o kañi immadiraji ko laamu hakkundejo hani wadde wiyama ɗiɗo kalaji kala toon e cekkiti yontere nde nde ngallure segunde lanniɓe oɗo boto yo fedde ndenɗinodirta association alternative citoyenne mali courant koni fana muɗum fa pammina hono kabar leydi ndi hani o yeltirede wattu joni o ko yata yimɓe teemdirano gonɗon le oɗo batu gardam faɗo kati ɗo ɓe mbi ko yata yimɓele tem capanɗe jeyomnoɓe kollitiri wiɗeɓe gala bowɗe gonɓe ɗi laamu kati o kañum paɓira toon ñamduji le majju wiyama gawri e maaro kañum e nebantiga e fewto sukkara fo ane ko paɓira ko kanko laamiɗo laamu hakkundeji ñalawma hande o kanko woni de wadde ɗiɗo immadiraji ɗi laamu kati o gardam faɗo yorosoɗo immadiraji koɓe noddiri bakcu school wiyama ɗum fuɗɗile oɗo nokku wakkati ndem gaɗanno ɗiɗo immadiraji nde fa ƴuto yalla hono sukaɓe rewɓe kañum e worɓe joppuɓe to école ji ɓe gala bowɗe no kani wirfitirade fa jangga ena daña ko pammina ley no kani wurtude le majju wiyama sukaɓe wonɓe tonɓe ɓe gaɗan toon immadira ɓe naata galle e galle wonduɓe faɓa ɗiɗo golleji suudu humnino kabar himɓe yurmen wondu toon du kañum suudu mabɓe kappudu fa yettoyo UNICEF sigirabe ɗokkatten beete hannde dow kabaruji meɗen ndi min jooti on sanne heɗade heejoji amen ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓude dow beme amen annde to gaɗan www.studio8.org no noddido oɗo numéro wiyamo maire maire 37321 fa nde fan jeeye fe nokku o nanndir onno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde an woodi wassalam